ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele, ngithokoze, ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Usuka kwaphicizeka umunwe isicapha, kade usathi uyicela kamnandi uyishayela ikhwela. Ungazelele, bah, isicapha sikucindezela umunwe kunsonsothi inhliziyo kude le. Lapho ubuhlungu buhambe nengalo yonke kuze buyofika engqondweni. Hey, sekubuhlungu ngiyakutshela. Yonke ingxenye yomzimba wakho i-right, ayinankinga. Kahlehle, konke nje empilweni yakho kukahle. Kodwa kuvese kwaphela konke emva nje kokucindezeleka kokubambeka nje kukacicane umunwe nje. Kwamnyama amehlo, wangabe usakhumbula nokuthi ubukade uyihlabelelela uthokozile. Lobuhlungu bakuphuca konke ukwenama kwakho osukwini lakho olumnandi. Ngisho ngathiwani sekuqala ukuphola kancane emva kwesikhathi, kodwa lobuhlungu obuzwile busefresh enhliziyweni nasengqondweni. Usasizwa sikucindezela lesi sicapha. Yep. Kuba ncemishi njengaleya nto eyodwa empilweni yakho obufisa sengathi ngabe ayibanga khona. Wonke umuntu unayo into eyodwa emxakile noma ngabe yini, kodwa yona ikhona. UPaul umpostoli wabe nevenyameni yakhe mumva le dalo. Singathi ngokwesisho nawe uneva eliqoqudayo lo Paul mumva le kunamagama wabhala kwesibili kwabaseKorinte 12:8-9 wathi, ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi, yathi kimi, umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswe ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuyibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Kwesinye isikhathi siyathandaza ukuthi uNkulunkulu alisuse leliva kodwa lisuke. Ngani ngempela? Ngoba ufuna ukuba sithole umusa izibele zakhe, uthando lwakhe oluza kuwe ungalifanele. Noma ngabe inobhena nayo, umusa kaNkulunkulu ukwanele. Angisho ukuthi uhlala ukwanele futhi uyohlala njalo. Ukuyithola devotion efresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.